Teso sub-region, ekitundu ekisangwa mu bitundu ebyobuvanjuba bwa Uganda, nga kirimu district eziwerako, abasawo bazuddeyo abantu 47, nga bakwatiddwa ekirwadde ekyakafuba, mu myezi esatu egiyise, ne kireetera Ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, okusitukiramu amangu, okutwalayo kirinika, etambuzibwa obutambuzibwa, ey'okujjanjaba ekirwadde kino. TB Mobile Clinic Van, yaweereddwa eddwaliro lya Soroti Regional Referral Hospital, era tusumisirize Didas, akwanaganya emirimu, akwanaganya enteekateeka eno ya Mobile TB Services. Agamba nti kiriniki eno egendereddwamu okuwa abantu okukebera okw'olunaku olwo n'ebivuddemu abantu ne babitegeera ku kirwadde ekyakafuba so nga n'obujjanjabi bwe baba bwetaagisa nabwo ne butandikibwawo ku olwo. Agamba nti ekidduka kino kirimu ebyuma byonna omuli ebyuma eby'X-ray eby'omulembe ebiri digitolo gattako bu TV era ng'abakozi kibanguyira mangu nnyo okutegeera omuntu akwatiddwa akafuba n'oyo gwe kaluddeko ebbanga. Mulimu n'okukebera ekirwadde ekyamukenenya, sukaali, endwadde ey'omutima awamu n'entunnunsi. Alocate Ruth Francis, akwanaganya enteekateeka ezirwanyisa ekirwadde ekyakafuba mu Teso sub-region, agamba nti ekirwadde kino kifuukidde ddala kizibu kubanga wakiri ku buli bantu 10 lwe bakebera kubaako abantu 20 nga babuuse n'ekirwadde kino. Agamba nti 47 bajjiddwa mu disitulikiti ez'enjawulo ezikola ekitundu ekya Teso sub-region mu bbanga ery'emyezi esatu egiyise. Benzi Omoya, Principal Hospital Administrator owa Soroti Regional Referral Hospital, agamba nti kiriniki eno ate bayambye nnyo okwanguya okukebera abantu ate n'okubafunira obujjanjabi.